Very dead, very dead. Binadamu wanachekesha, wanachekesha. Mali mwengu wanaridhika, wanaridhika. Hata watumi wanafikiria,
wanafikiria,
wanafikiria. Hata wamini wanaaminika,
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 wanaaminika.
If you said this beautiful lady, beautiful lady, if you said this beautiful lady, manasema you have cheated. Kitumia talanda yako, talanda yako, kitumia talanda yako, manasema umechichocha. Ukitumia talanda yako, manasema nimtapeli. Ukitaka kuwasaidia, kuwasaidia, ukitaka kuwasaidia, wanasema ni mtapeli. Ukitaka kuwasaidia, wanasema ni mtapeli,
mtapeli, mtapeli.
Binadamu wanachekesha, wanachekesha. Pesa mingi, hata wakue na pesa mingi, awatosheki. After reading mandishi mengi, mandishi mengi, after reading mandishi mengi, awaelimiki,
awaelimiki.
Everything they are correcting,
they are correcting,
they are correcting. Everything they are correcting, they are correcting,
they are correcting, and they are correcting, and they are correcting.
Very damn, producer Mofa, Daniel Godly Records.